Naona nazeka sasa, nana mengi majuku Kenekeza nasa, kesho ntaja jilau Sijejuta linacha, mana stare nisu Minataka kuacha Kama kulewa, shalewa san, shalewa san Kama mitungi, shakunywa san, shakunywa san Kama gambe, shapiga san, shapiga san Nasema kulewa, shalewa san si! Minataka niache pombe Minacha pombe Wanangu naacha bia Minacha Ila muje tulewe Leo mwisho Leo Leo mwisho Leo Leo mwisho
Mimi nilikuwa najua
Leo
Atutukoi
Leo mwisho
Mimi nilijua
Leo Mia darati kila siku kumoka Shisha make ivanti Hennessy mixa koka Weekendi kwenye mapati Kuruka majoka Ajamani sitaki Mwenzenu nimechoka Kama kidimbwi shakwenda san Shakwenda san Kitambache upe shakwenda san Shakwenda san Kama liquidi shakwenda sana Shakwenda sana Juliana shakwenda san, san, san Minataka niache pombe Minacha pombe Wanangu naacha bia Minacha Ila muje tulewe Leo mwisho Leo Leo mwisho
Leo nisikia wapi
Leo Leo mwisho
Mimi nilikuwa najua
Leo
Atutukoi
Leo mwisho
Mimi nilijua
Leo
Leo mwisho ni acheni nilewe leo mwisho Leo mwisho ni acheni nilewe leo mwisho Leo mwisho ni acheni nilewe leo mwisho
Mambo ya kudanga danga
leo mwisho
Kwenda kwa waganga
leo mwisho
Kulilia mapenzi
leo mwisho
Fanyua ushenzi
leo mwisho
Kupigia na vikumbo
leo mwisho
Stasi kweka mafumbo
leo mwisho
Ale ti 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 ti
leo mwisho
Mambo ya kukwiti kwiti
leo mwisho
Mage hapo kwa zancheke.